Abundance
official.
Yeah, I see Jebba.
Fire beats.
I know you're magical. Unconditional. Wanti gati gomutima no gunafuya. Dari vyalwari vyafuka shua. Mwana wabandi no mpitadia. Gwemanya sitide mutima nafuna shua. Nebyali vyanyiza na vinafuya. Ebintu byomugwano byali mune science. Katina fuka na sita, sicha lavika. Ebintu vyomu kwano sicha vinonya. Asita kula. Mapenzi yanauma. Na moyo unauma. Hila usu amini. Kisha wanabadilika. Yeah, yeah. Love, chichitondeka love. Love, wanyiga nyiga love. Love, chichitondeka love. Love, wanyiga nyiga love. Waneka, omutima naguyuza mumunda. Nasigala nkaba, nasigala ntawa. Kati sicha kaba, sicha nonya. Nababako, nabaleka. Era nabesonywa. Omutima gwange wali wakutwala. Uri chimwe change nikitwala. Nange wento nenzikiliza. Yeah, yeah. Mambo ya mapenzi si mazuri sana. Nishachana nayo. Mapenzi hayana huruma. Love, chichitondeka love. Love, wanyiga nyiga love. Love, chichitondeka love. Love, wanyiga nyiga love. There was a moment namba mera yona ikuma yakuera wo ndaula